mukama gwe mulungi wange, bikitonde butonde ye gwe mutonzi wange. Ettaka bwe lisaba enkuba mwento nange bwe kwetaaga, ngonze nzikakanye nkula kye wetaaga. Ngonze mukama nzikakanye, nkomeho mu maaso go sebo nkula kye wetaaga.
Come on.
wetaga
Bonon pita na itabanga Bonon tumana gendanga you know
Omeo umasogo
Kama
Fula hey. Chiwetaga
Niki sawa sawa sebo umasogo Fukumule bibi yite pona
Omeo umasogo Sebo Fula chiwetaga
Yegwa wonyegwa dezo umoyo Telimu sawa umulala yekwe Abange tukomewo Erimu kama nasonyiwa